andal
e andal ana weli
faamo wala andal
ana darta
andal jogi do andal
ana darta
eydude andal
ngonga jaati hebe ngala andal ana kaani dartude andal sabi mo wala andal wala bi adna mo wala andal yo bumbe adna kana ndarten andal se ndarti andal fu en keban barke meden adna cekite lobbe laakhara ndarten andal andal ni jogi ndimaako ndarten andal andude andal kany waawi andude simudu andude andal kany waawi hemde adna heba laakhara den no ngal do andal kettino don keda don na baamon hono ko kaalo o warata yuttinde onko e sab e ngal do andal mangal e dewtere mawnde vindande Vernon Magi pilotodo yo Abdourahman Sangare kanyum warta yuttinande ngal do andal yalla hokke barke andude ngal do andal
bandirabe e sakirabe worbe e rewbe mi jowti on faa sanne yo lamdo mo neema e jam wondu e modom faa handen eden wondi e jande men dewtere seninde nde Modibo J. Vernon Magi wadi faa walla en faamude haala lamdo ka yottinowo on haala ka e fulfulde woni min gido mon Abdourahman Sankare mo transwode rejo kongol wayragu wondudo e boggi jamde masinaaji o na wiye Conan Fostin so won fu ko tawadon odon jidi andinde min bangal ndedo jande fu andon odon bawi nelude e amen ataki ndenno en jahan yeso e li jandeji men di fa handen mida wodno e li jande jabbinde de janganande en aya chapantati yaade aya debe anni ko winda aya chapantati isyaka tilagol mun fu yakuba fay yaltali sella ko laati so isuwa warti iwde lohari mudum aya chapantati e go kanko du o mo'ini ndendi welundi o waddani ba makko o wihidu baba imma nyamu tew o fa duhanoda kam aya chapantati e didi ba makko jabi an homo on jabi min isuwa afuma o aya chapantati e tati isyaka tadi ndiuni diungul mongul o wi ndenno homo hen woni jahudo lohoyade so waddani kam tew mi nyami joni joni fadde ma warde mi duhanike dum nondu hewtan barkede aya chapantati enai nde isuwa nanno halaji bamun di ne metta fa sanne wulli wullango mango wi baba duhana mindu engaran e aya chapantati e joy on jabi minya o wujitike wari bamti barke ma o aya chapantati e jegom isuwa wi dun sabi de somo indira yakuba sabi o jambeke kam kile idi o jabi mauniragu am joni du o jabi barke am o yakuba manda inde mun dum woni jukkungo isuwa wi bam aresnali kam barke funa aya chapantati jeddi isyaka jabi wi isuwa nda mi wadi mo kananke ma mi wadi bandirabe makko fu ngollanamo. Mi hokki mo alkama e pegujam kesam. Isuwa, ko ngadanam mami, mi yali. Isuwa jabi bamun, lei aya chapantati jitti. Baba, duha u goto ton jogi dana? Duha na mindu. Isuwa halbi, woi. Aya chapantati jene. Nden isyaka wihimo. Nokuma wasan sawandere kamu e faida lady. Aye debe, a wurdan ka faima, a golana minya o. Ka nyande watere, a tatyan ugul margal, gongul e dande mangul.
So odo njiti famde nde o deutere, mbinde amen atakiji, Neldon min en day raid Côte d'Ivoire numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
en jihino Lei du'au mo isyaka wadani Yakuba o. Mo wihidum. Yo lamo bandirabe mo. Manda ka hala woni. Mo latike afojo. Fai e du'au on. Isuwa. Kanyum yegitino. Nyandende sutirino Yakuba. Mauniragu mudum gu. Tum ataki windado e Ibranin kobe o wi. Tinnoden ta goto men fu nanda hono isuwa denno et embaawi lamdaade ko emen hono isuwa waino deutere ko yidi hollintinde en woni isuwa bernde mun walana ko seni na dukko teddengal denno ana way hono mo Walana sariyaji lamdo di teddengal sahabe mun mo hulali sututude mawragu makko ngu e nyamdu bolu ndu wala fu do woni gido mida andi anka abada a jabata wide a sotita mawragu mada e nyamdu ka hono ngaida e dotnagol mada sariyaji lamdo won kudde mawde sadude lamdo e le halaji mundi ono non so en sela yornude dande men e mudum sikke wala yalla en kalkan ko emen hala kisindam e jam no hebirte e do gondinal e almasiu ana halane yimbe nyande fu ka dum e tawede fu ibe fijira dum Nondu wakatiji anawara. Hono no isuwa ni. Pe ndartiran kisindam e jam e gulali. Depe ronka hebudedu. Sabu almasiu nyende wartiroi e anora mumfu. Wian fijurupe dumbe. Watekam. Ono golope koboni. Sabi mi anda on. Ndeno edenkani. Ndartu de ko emen ta taweden e bonkaade lamdo sabu dum gasanta en Thank you. Nden non, en jahan yeso fa joni e ley faccitore ayaji mende. Nde wonno sabe ko isuwa fijiri mawraagu mun ko. Duhaw makko o du o mursidum. Ka fu hadali. Nde isyaka lamdi mo an homonde hadali mo wide dum yo kanko afojo on. Tawine mo sottiri mawraagu makko ngu e nyamdu to Yakubatu. Nde abiko isyaka wimo won waddundo dum nyamdu nyami de duhani jomunde dum nawi isuwa don mo metta fasanne mo wulli wulango mongo ka dewtere wi dum e latade fu wadali so duhaw o hewtitimo nden woni ko mo micciti Yakuba wo jambotodo bondo e ley mun anni biide makko aya chapantati e jeego isuwa wi dum sabi de so mo indira Yakuba sabi o jambeke kam kile idi o jabi mawraagu am joni du o jabi barke am o fa joni njahan yeso isuwa wi baamu a resnali kam barke goddo fuuna isyaka wimo fay so mi resanima barke goddo anda de wawata burde de kokkumin Yakuba de sabu mi duhinike mo o lato ardo ley jaalin ley bandirabe kanyum e ley suudu bibbe inna makko anan wayi honon isyaka holliti dum isuwa fa gasi sabu en jihan sabe majjum no isuwa warata wadida e Yakuba sabu e ley bilisa makko mo wadan ley bernde makko anya itude wonki Yakuba fadde men yottade ton mi da yidi anden no isyaka yottiniri duha mun o isuwa anni ko o wiidum aya chapantati e jenay yaade aya debe leydi tinori ndi lato hodordema do sawandere kammu jippata ko domun aya debe yo awurdu e kafaima gollana minya o ka nyande wotere a tajan buggul margal gongul e dande mangul ndenno ni woni ko isuwa barkinira ka kanko e duhanede fu Yakuba mirado o woni ko hettinira mo do en jahan yeso fa joni ndenno mi waran jangande en aya debe go yaade aya debe jeego isuwa kunnike Yakuba sabe duhaw mo on hebiri baamun o wi e bernde makko nyalaade woyede babba am badike mi waran minya am Yakuba aya debe e didi Rebeka humpiti halaji bimun isuwa di o neli biiko Yakuba jonika an Yakuba nanu ko kalana maminko imma dogu ya to kawma Laban gondo haran o aya debe enai pabbo ya ton fa mauno o suha nde mo suhi mo yegiti ko ngadda mo ko fu mi nelante ngarta mi yida woyude on didon fu nyalawma goto mi holli on ley feccooje am suura o ɓamde aaya debe e go'o yahde aaya debe e jeegom, eɗen heɓa faamu no Rebeka neliri Yakuba to Laban. Miɗa yiɗi jooni ka firtande on aayaaje ɗe jannguminɗe. En fuɗɗiran e ko wi'a ley aaya debe e goho ko. Dewtere wi'i saabe barke mo Yakuba heɓi o, Isuwa wanyi Yakuba bonɗe. Non dewtere bandi wi'i ngayandi ina rima baasi, ka njingu ana yaafo towanyaaji keewɗi. Hoɗum woni goɗɗum kasen ko dewtere wi'i bangal ngayaku. Miɗa yiɗi ndaaren ley dewtere lewinkooɓe suura sappo e jeenayi aaya sappo e jeɗɗi. Anni ko winda: ta ngaña sakiike ma ley ɓernde ma. Andon ka haala e ley tawreeta Muusa woni ko jeya. Ka anni ko wi'a ley dewte alkawal kesal, en jangan ley dewtere maandiraande ɓataakiiji Yuhanna suura tati aaya sappo e joyi. Nokku o ana wi'a neɗɗo fuu bañuɗo sakiike mum ana wayi hono ittoowo wonki. Oɗon anndi du ittoowo ngu wonki ngurndam duumiiɗam walanaa ɗum, ɗum woni arjanna walanaa ɗum. Nden no giɗiraaɓe am, bihuɗo ana yiɗi lamɗo so wañi sakiike mum annda yo penoowo. Sabi mo yiɗaali sakiike mum mo yihata waawa yiɗude lamɗo mo yihaali. Ndenno ɗum woni waajibi gonɗinɗo almasihu Iisaaka so wona yiɗa sakiraaɗo mum. Kaa jille sakiraaɗo hatta wakkatiiji tiiɗallaaji waɗude hakkunde ma e sakiraaɓe ɓen. Non du e ley majjum lamɗo hokkete bawɗe yaafaade joomum, hono no almasihu Iisa njaadiriima e luttima ni. Nden no so en njehi yeeso faa anden ngañaaki Isuwa ka, en tawan ka rimi ko ka tijjana rimude ko, ɗum woni anniya warde Yakuba naati ley ɓernde makko nde. Ɗum almasihu Iisaa wi'i ley ɓernde neɗɗo miilooji bonɗi ɗi iwata so nduña ɗum. Anni ɗin miilooji bonɗi no nandi: e ley majji faasigaaku, nguyka, jowte, jamba, haasidaaku, mawninkinaare, hey, ɗum fuu e ko nandi e mun en ana waawi taweede e ley ɓernde neɗɗanke. Non du waɗde hono ɗee kulle woni ko soɓinta en waɗa en luttooɓe. Nden no saabi majjum waɗi so lanɗo wi'i ley dewtere muuɗum seniinde nde, Linjiila Matta suura noogay e ɗiɗi aaya capantati e jeɗɗi, lamɗo wi'i njiɗen lamɗo joomiraaɗo meeɗen e ɓernde meeɗen fuu e wonki meeɗen kañum e miilooji meeɗen. O jokkini hen njiɗaa sakiike ma hono no yiɗirɗaa hoore ma ni. Maanda ka haala woni so en totti ɓernde men e wonki men lamɗo, sikke wala yalla tagumen du waylitoto. Ndenno giɗo accumi lamde, hono ka haala wayanima? Hoɗum heewi ɓernde ma, wonki ma e miilooji maaɗa? Sabu wonto wi'a ko neɗɗanke golli fuu ana heewi taweede e miloji bernde golleji mun di tuugi ndenno bernde men ana sadi lamdo fa sanne nondu ko o tewtiri en woni do tanoden mo le berndeji meden fu yalla eden keba bawde e hakkeji habatodi wonkiji men di nden no mi wino on wajibi so wona gondindo ka yida sakike mun sabi mo yida li sakike mun mo yihata wawa yidde lamdo mo yihali mi holli ondu jille sakirado hatta tawede wakkatiji eden haba na du tonyangaji ana wada hakkunde meden ka dum e wadde fu eden kani wawde yafade jomun sabu en jihi enen e ko emen no almasihu isa njadiri en luttiji meden nden no so en jehi yeso mi wi ondu nganyaku isuwaka en tawan ka rimi ko ka tijana rimude ko dum woni aniya bondo warde yakuba nati le berne makonde dum almasihu wi le berne neddo miloji bondi di fu iwata so dunya dum ani di miloji bondi mi wino on fasigaku nguika jowte jamba mauni kinare e ko nandi e mun en fu ana wada li berbeji meden hono de kulle du woni ko watta en luttobe yeso lamdo den no sabe majjum wadi so lamdo wi en le dewtere mudum seninde de njiden dum e berde meden fu kanyum e wonki meden kanyum e miloji meden non du o jokkini hen njiden sakiraabe men hono no yidirden ko emen ni manda ka hala ana walla en famude no wonki men sadiri lamdo fa sanne ndenno yo lamdo wallu en do tanade halaji dewtere mun de yalla barke mun de ana hewta en daroto do en e ley jande mende ka so lamdo holli en wakkati goddo mi waran fillanade on no kabaru isuwa Rebecca e Yakuba waduri nden no lamdo wadu emen barke do alhorma almasiu isa amin
kettino joni ko le iwde e soudu radio transwar radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e soudu radio transwar radio le lampo hollu en wakkati goddo no kasen tawe e en nguuri e en celli ceɗe ceɗe ceyi koye am